L'éclatante lumière rouge du signe de sa venue.
Ikimenyetso gitukura kigaragaza kuza kwe cyagurijwe itariki 26/6 umwaka wa 1962 muri Branham Tabernacle, Jeffersonville, muri Indiana, muri Amerika.
Restons debout pendant un moment et inclinons la tête pour la prière.
Twunamishe imitwe yacu kugira ngo dusenge.
À toi, notre Père Céleste, nous adressons nos louanges pour tout ce que nos yeux ont vu et tout ce que nos oreilles ont entendu. Et nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que tu es le même grand Dieu, Jéhovah, aujourd'hui, que tu as toujours été et que tu seras toujours.
Nous
te remercions pour Jésus-Christ qui a rendu possible
wadushoboje kugaruka mu gusabana
n'Imana
bwawe atumenera amaraso ye
n'aziranenge
kugira ngo amaraso ye aducungure aduhindurira none abahungu
kuko
tuzatumeze ku iherezo ntitwakabimenya ariko tuzi ko tuzaba dusa nawe kuko tuzamubona nk'uko ari
data
ibyo biraduhagije rwose mu gihe tuzaba tumeze nkawe.
Et maintenant, Père, ne voulons pas à cette heure être conformes aux choses de ce monde, mais être transformés par le renouvellement de notre esprit, par le Saint-Esprit, pour qu'il puisse venir et prendre notre propre vie dans ses propres mains, et nous conduire et nous guider pour les jours que nous devons encore passer sur cette terre et glorifier son grand nom. Nous te remercions pour toutes ces choses et plein d'espérance. Nous attendons ta visitation ce soir alors que nous sommes rassemblés maintenant. Voyons que tu viendras nous rencontrer comme nous l'attendons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Asseyez-vous.
Je crois que c'est David qui a dit « Je suis heureux quand ils nous ont dit, quand ils m'ont dit, entrons dans la maison du Seigneur. » Et nous sommes très reconnaissants d'être ici ce soir. Et je considère que c'est un grand privilège d'avoir cette occasion unique d'être ici et de parler avec vous tous.
J'enregistre
quelques bandes magnétiques. Aussi, je regarde au fond de la salle nos bras et les frères ont les bandes.
Ta
femme est une infirmière diplômée, Père West est un serviteur de Dieu. Il a aussi une situation dans le monde. Mais depuis des années, il se sent appelé comme missionnaire. Il est conduit ici par Dieu et l'attend à ce poste jusqu'à ce qu'il reçoive d'autres ordres pour aller de l'avant.
Yabwiye ko akwiye kuza hano.
Je parlais avec lui et sa femme.
Ce matin,
alors que j'avouais avoir des complexes, je parlais de Frère West qui avait des complexes aussi, ce qui est certainement normal pour tout le monde.
Et à ce moment, un moment après cela,
Frère West fut frappé d'une crise cardiaque et tomba mort par terre.
Et
sa femme, j'ai remarqué. Je me suis trouvé auprès de beaucoup de gens mourants. Je ne suis pas obligé de dire ceci. J'aime exalter Jésus-Christ et sa
puissance.
À ce moment-là, je pense que je n'aurais jamais essayé de l'exalter en aucune manière pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Mais j'ai vu Jésus-Christ ressusciter des morts plusieurs fois. Les docteurs ont infaillible certifié. Par exemple, récemment dans une réunion dans le Connecticut, dans une grande salle très connue, il y avait un docteur en médecine nommé Bakten, un médecin chrétien d'estrade avec moi. Et il y avait une belle femme chrétienne riche et très connue. Elle était assise à ma gauche. J'appelais la file de prière et tout à coup, remarquez la femme. Quand le cœur de quelqu'un s'arrête, vous pouvez fermer les yeux, mais quand vous êtes frappé à mort, quand votre cœur s'arrête, vraiment, vos yeux se révulsent et on ne voit plus que le blanc de l'œil. Et vous avez remarqué quand elle s'est effondrée. On appela un médecin en A et la couverture pour prendre son compte pour la tête.
Il vous a azunguza umutwe ashyira ikiganza cye ku mutima yumva
avuga ko yamaze gupfa
ahasigaye kubera ko yavugije byatumye iteraniro ahagarara genda yikomeje gusa kubera ko ntacyo umwami yari akambwiye akomeza kubwiriza gusa baravuga ati tumuhamagare baravuga ati ntabwo twamuhamagara kuko akiri mu gusengera arwaye ari munsi yo gusiga k'umwuka wera bati noneho umuhamagare umuhungu we bahamagara umuhungu we ebiri kubera ko yamaze gupfa yanze kumwegera uzi ukuntu abantu batinya umuntu wapfuye abantu byinshi bibwira umuntu we abatakiri abatagihari niyo mpamvu babitinya yatinya kumwegera kubera ko yari yapfuye ako kanya umwuka wera avugana nanjye mva ku ruhimbi manuka ndamanuka ngera aho yari aryamye ndimo mpagana umwuka wera avugana nanjye nuko ndavuga ngo Mariya
Oui frère Branham.
Ati yego mwita Branham. Yera ahera ko
amera neza. Ntabwo twari twakabonanye.
Bwari ubwa mbere aza amateraniro.
No mu bimisi aje mu myaka irenga
itanu. Nari mvuga mbwiriza hari abantu benshi cyane. Umusaza umwe ufite imyaka nka 80 n'umugore w'uburanga bwinshi bari abaruteri bari mu itorero ry'icyamari ry'abaruteri ibagiko ryitwa iryo rinini cyane muri Amerika ry'itorero ry'abaruteri. Ndimo nyivuga mbona uwo mugabo amaboko umutwe we usubira inyuma amaboko yaragwa asigaye yikubita imbere yubamye umugore atangira kuvuza induru ati muze mutaba hagira uza kuntabara hagira kudutabara mbirebye ndavuga nti mwese mukomeze mwicare mutuje ntegereje ko umwami yagira icyo ambwira murazi satani akunze gukora ibyo bintu nari umpagara abantu ngo baze murongo wo gusengerwa satani ashaka kwigaragaza icyo gihe urabona ko iyo utangiye gushakisha gushyira abizera ku murongo kuba mukuru mu guhamagara ngo ku ruhimbi n'abana bato batangira impinja zitangira kurira abandi satani mwebwe hanyuma umwami yambwiye uko yitwa mbere ko ndamuhamagara ahera ko arazanzamuka gusa nta kindi muri gitondo mpindukiye
J'ai vu très souvent le Seigneur ressusciter des morts.
Il est venu avec moi à 9h du matin. Et on dit bonjour au
soir quand il est venu à la
maison. C'est un témoignage de valeur avec un certificat affirmant son bébé qui est malade et mort dans une maison de la pluie monique. Et à ma connaissance aujourd'hui, ariko uyu munsi aracyariho kandi byabaye imbere y'abantu 1340 muri gitondo rero nabwiye nkuta wese ko yarimo yicara arahaguruka turimba turimba Imana ishimwe ishimwe ihimbazwe turamukanya noneho mbona ko ubwo yakubitwaga mbona umutwe we usubiye inyuma udasanzwe akunda ku kurwaragurika mbona umugore we kandi n'umuganga rwose w'inzobere avuze induru ko ntabwo yari agihumeka nyuma mushiki wacu Nash w'umwirabura ugeze hano hari abantu batangiye kumwegera mushiki wacu Wes agerageza kunsanga hano ku ruhimbi ndavuga nti mwese mutuze mukomeze kwicara ntimukigere mugira impagarara mu bihe nk'ibyo nibyo satani abashaka mutegereze gusa murebe uko biri bugende niba ari umuntu witahiye nta kibazo ko umunsi umwe twese tuzagenda nta hantu heza haruta mu itorero nk'umuntu yakwitahira yatahira ko turi mu nzu y'umwami hanyuma umugabo noneho nibaza ko wenda yari yaguye igihumura gusa ariko ndebye umutwe we ndebe ukuntu wahindukiye turebye amaso y'ukuntu yabindutse ntabwo wowe ubwawe washyira amaso muri ubwo buryo umutima yuhagaze niko ubitera hari umuntu waje asa nk'umusegura ariko umubiri wose wari wagagaye mu maso he harako harirabura amaso ye arabirinduka n'umutima wari wahagaze ibyo ndabizi ndabimenyereye mukoraho numva rwose ameze nk'igiti nta kintu nta guhumeka. Umugore we kandi ni umuforomo w'inzobere w'inararibonye. Wese kumubona rimwe nari nzi ko afite umutima ufite intege nke, nuko mushyiraho ibiganza ndavuga nti Mana yanjye, mu izina rya Yesu Kristo mpamagaye ubugingo bwa mwene Data, musubize ubuzima. Umwami arabizi, Bibiliya ye iri imbere yanjye hano. Numvise nshyize ikiganza cyanjye ku ijosi rye, nzi icyo mvuga, nzayibaza ku munsi w'urubanza. Noneho nshyize ikiganza ku ijosi, numva umutsi we ukubita wihuta inshuro eshanu zirongera. Abumbura akanwa agerageza kuvuga, maze amagambo arasohoka. Mwene Data Branham ashaka gusa nk'ugiye kongera gusinzira. Ndongera ntegereza gatoya, ngenzura uko yarimo ahumeka. Ageze aho atangira guhumeka neza, maze arandeba ameze nk'utazi aho yari ari, ariko umutima we wakubitaga neza rwose. Imana yari yamugaruye, yamuzuye. Ibi ndabivuze ku bw'icyubahiro cya Yesu Kristo, kuko ari ya Mana idahinduka. Muri gitondo nabwirije igihe kirekire kandi narindushye, ariko ibi byari gushoboka. Wenda se yari yarushye, ubwo navuga ku bantu bafite ibibazo, atari kugira ngo wenda mubangamire, kuko nariho mvuga ko nanjye ubwanjye nkunze kugira isoni.
Je vous demande à vous tous,
ndabasaba mwese muteraniye hano, niba ngahe bajya bakunze kumva bisuzuguye ubwabo, hari benshi bazamuye ikiganza. Wenda ata wese kankwereke ko rwose ari umuntu abantu benshi. Ni bande bazi ko bumva basa nka bifite igipfunwe? Urabona ibi bivuze si ukugira ngo ubangamire gusa, nuko noneho umwami Yesu gusa yaramutabaye aramugarura. Ndibwira ko ari ya Mana ikomeye Pawulo yarahagarariye. Ubwo yabwirije agatinda nijoro, umugabo harapfuye wapfuye ahera ko aragwa mu idirishya arapfa, maze aramanuka aramusengera, ubuzima bugaruka muri we. Ibyo ni igihamya niba mutari mubizi yuko Yesu Kristo adahinduka ari wa wundi ejo, uyu munsi n'iteka ryose. Byari gushoboka nagira kubitekerezaho muri iki gicamunsi, mpagaze imbere yanyu babwira ukuri mutima wanjye wose. Nabwiye ko mfite ikibazo cy'uko njya ngira isoni, nkumva nsa nk'uwisuzuguye. Ati narasenze cyane nsaba Imana ko rwose yamfasha kugira ngo njye nkora ibintu byose nk'uko umwami yabigenzaga, kugira ngo bihamirizwe ko Imana izongera kunkoresha. Yatumye ko biba kuko igikiza abarwayi kandi ndetse iracyazura abapfuye. Ndibwira ko Imana yarimo yihamiriza ibyo ndari nabwirije kugira ngo yihamirize ubwami bw'Imana. Kandi rwose byari bijyanye n'ibyo yaramaze kubwira Mwene Data Robertson n'undi Mwene Data wari hano. Ibyo ni gutuma tukunda umwami, kandi tugashimira ko umuntu wese ari hamwe natwe n'uyu mugoroba, kuko ntabwo Imana itari yakarangiza nawe umurimo. Iyo biba bitagutyo aba yagiye mu gitondo. Wese nshaka ko umenya yuko jyewe n'itorero ryose tuzagusengera kugira ngo Imana ikumenyeshe umugambi kuri wowe ndetse no ku mugore wawe. Nihagera Imana izabibereka, sinshidikanya ko Imana izabikora. Natwe twese abakristo tuzashimira Imana kubwamwita wese. Ese mwese nibyo nzasenga kugira ngo mwita wese agire umwanya mu murimo w'Imana ubuzima bwe. Mwene Data nzi ko we ntabwo ibyabaye yarabimenye, ko yarabye gusaragwa. Yashaka kubaza niba hari umuntu uzajya muri Arkansas kwa kabiri, nangwa se igihe azajya muri ayo materaniro, wenda azabe amateraniro mato cyane. Ni bene Data bazagirana ubusabane gusa, wenda ntabwo azari benshi. Ndibwira kuri ayo materaniro kuko batabizi neza. Niba nzanaza, bene Data bari hafi yabo, andi matorero
bose ntabwo babizi nawe mais si quelqu'un y va niba bazaza
niba hari ufite umwanya mu modoka ye azajyayo kugira ngo wenda wese umwanya aza umutware yavuze ko nta kindi azaba akeneye azimenya iminsi yose azaba hari niba hari umuza uzajya muri Arkansas byamufasha yamenya ko ari ubushake bw'Imana kugira ngo ajyeyo muzi ko wese ari hariya mu nguni niba hari ujya muri Arkansas materaniro afite umwanya mu modoka ye byazamushimisha ko bajyana nuko rero ku cyumweru nimugoroba Imana nishaka nzaba nagana nangwa se ku cyumweru mu gitondo mwita levi niba zaba yigisha abana mu gitondo narangiza nzashobora kubavugisha kubwana namwe gatoya niba ntibeshye nzavuga ku kibwirizwa nzita ese ubuzima bwawe ese ubuzima bwawe bubereye ubutumwa bwiza ese ubuzima bwawe bubereye ubutumwa bwiza Imana nibishaka nzabishyira ku mfata amajwi rero muri mugoroba navuze ko ndi bukire n'ubundi ikibwirizwa ku mfata amajwi umushumba ngira ngo nta n'ubwo yabwirije uyu munsi yantumiye ngo nzevuge ku ruhimbirwe niba bari bushyire ku mfata amajwi nimuva mubushye mushaka gusohoka musohoke ariko mu buryo butuje kuko ibi byuma bifata amajwi bifata buri kantu kose twifuza ko twafata izo mfata amajwi kugira ngo zizadufashe kuvuga ubutumwa mu isi hose bumugoroba nshaka kubwiriza maze gusoma muri Matayo 24 Matayo 24 duhere ku murongo wa 32 murebere ku mutini ni wo cyitegerezo iyo ishami ryayo ritoshye ibabi bikamera menya yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi nuko namwe nimubona ibyo byose muzamenya yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi ndababwira ukuri yuko abigisekuruza batazashiraho kugeza aho byose bizasohorera ijuru n'isi bizashira ariko amagambo yanjye ntazashira na gato ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawubizi naho baba amarayika bo mu ijuru cyangwa umwana keretse data wenyine uko iminsi ya Noa yari iri no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba nuko mu byanditswe dusomye tubona ko mu gihe cya mbere cy'iki gice yuko abigishwa bahamagaye umwami ku musozi baramubaza bati ese ikimenyetso cy'imperuka kizaba ikihe ikimenyetso cyo kugaruka kwawe kizaba ikihe ese bizaba ryari ubwo urusengero ntabwo yari zasigara kurindi akomeza noneho arabasubiza ku murongo wa mbere babona ko banditse ngo Yesu asohoka mu rusengero akigenda abigishwa be baramusanga bashaka kumwereka inyubakire y'urusengero arababwira ati ntimureba ibi byose ndabwira ukuri yuko ahatazasigara ibuye ryeretse ku rindi ritajugunywe hasi yicaye ku musozi wa Elayono murongo gatatu yicaye ku musozi wa Elayono abigishwa baraza aho ari biherereye urabaza bati tubwire ibyo bizaba ryari n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimperuka y'isi ni iki babarije ibibazo bitatu kandi byose arabisubiza ni ryari ubwo ntabuye ridasigara ku rindi ese ni ryari iki kimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimenyetso cy'imperuka ibira ko benshi muri twe bibeshya yabibwira ko byose byarebaga ukuza kwe ariko abajije ibibazo bitatu nyuranye yabajijwe yuko hazaba igihe ntabuye rizasigara ku rindi kandi ko hari n'ikihe gihe ikimenyetso cyo kuza cye n'ikimenyetso cy'imperuka ibibazo bitatu nyuranye nuko agiye gusubiza ku mabuye igihe ntabwo rizasigara ku rindi arangije asubiza ku bijyanye no kuza kwe arangije avuga ku byo kubyimperuka kimwe nshaka kuvugaho muri uyu mugoroba n'umucyo ushashagirana utukura werekana ikimenyetso cyo kuza cye kuzimya ko mu byawe mu gihe cya Nowa niko bizaba mu gihe cyo kuza ku mwana w'umuntu nabitekerejeho ndavuga nti wenda nzagerageza kubivugaho nandika ibyanditswe byinshi nzagarukaho ariko katubisomeho gato umwami wacu Yesu Kristo yabahaye ikimenyetso cyo kuza kwe ariko aravuga ati isi n'ijuru bizakurwaho ariko amagambo yanjye ntabwo azakurwaho ati murebe umugani w'igiti cy'umutini muti igihe amababi yacyo atoshye wa muzika impeshyi iri bugufi namwe rero nibona ibyo byose bisohora menye ko igihe kiri bugufi kandi icyo gisekuruza ntabwo kizashira ibyo byose bitari byagasohora iki gisekuruza igisekuruza kibona ugutimana turivugeho muri mugoroba nuko rero nimo bunise ikibuza cyanjye ikimenyetso gitukura cyo kuza kwe nigeza kuri gari ya moshi y'abantu bari ku murongo bayitegereje niyo mutari mwayibona mu muziko cyegereje wenda ucunga gari ya moshi yavuga ati iri bukererwe gatoya icyo gihe wenda abantu bakicara ese bakagira ikintu bajya gushaka bakabaganira maze byagera akanya bakabona hari ikintu cyiza bakumva urusaku bakabona noneho n'ikimenyetso nyine ko agiye kuza itara ritukura rigatangira kwaka nubwo mutari wakabona gari ya moshi ariko kubera ko ikimenyetso cyo kuza cyagaragaye mu muziko gari ya moshi igiye kuza niba ugomba gufata gari ya moshi wakagombye kureka ibyo bindi byose ibyo wakoraga ugafata ivarisi yawe ugahaguruka bitabaye ibyo ushobora no kwihusha kubera ko idatinda mukomeje kuganira hakurya y'umuhanda n'abagenzi bawe yagusiga none se nkanswe mugihe tubonye ikimenyetso gishashagirana cyerekana ukuza k'umwami gari ya moshi ubutumwa bwiza igiye gutambuka vuba mugihe na mutwe w'ibwirizwa icyo kimenyetso gishashagirana umwami ubwo yari ku musozi bamubaza ati ko byari mu minsi ya Nowa niko bizaba umunsi wo kuza k'umwana w'umuntu katugaruke gato inyuma turebe niba twabona twagira ibyo tubona cyagereranywa n'igihe cya Nowa icyo gihe twavuga tuti niba turi muri iyo minsi turi mu minsi rero umwami yavuze tukareba niba hari igihe twabona gisa n'ibyabaye mu gihe cya Nowa ndibwira ko dukwigaruka mu gitabo cy'itangiriro mu gihe cya Nowa bamushaka tujye mu gice cya gatandatu cy'itangiriro mu gihe cya Nowa mu gihe cy'umwuzure n'ukuntu imyitwarire y'abantu yari imeze abantu batangiye kugira mu isi babyara abakobwa beza urabona ko hari ikintu gitukura kitwereka yuko bamaze gukora imiti yo kwisiga ibyo gushyira ku mibiri nta mugore uba mwiza yereka yisize ibintu byinshi cyane bademye kugira ngo bimugire mwiza ubu abagore batanga amafaranga menshi cyane kugira ngo bigire beza kurusha ayo batanga kugira ngo ibyo kurya amamiliyari n'amamiliyari atangwa kugira ngo bagure ibyo kwigira byo kwihindura beza ndabereka yuko ari kimwe bimenyetso bitukura byo kuza k'umwami bitubwira ko igihe kigereje kuko Yesu yavuze ubwo ati nk'uko byameze mu gihe cya Nowa niko bizamera ubwo umwana w'umuntu azagarukira ni kimwe mu birebe iyo abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa abana b'Imana barabareba bariho abantu ari beza barongoramo abo baturanyije bose sibyo bivuze ni ijambo ry'Imana ribivuga Yesu ati dusubire mu itangiriro tugeranye icyo gihe n'icyacu ukubwira ko abantu mu bwiza bw'abagore icyo ni ikimenyetso gikomeye imburi rero ya Jehova murongo wa gatatu Uwiteka aravuga ati nyuma y'uko ibyo biba nibuke ko ari umwuka wera wanditse Bibiliya kandi Yesu yari afite umwuzuro w'umwuka wera yavugishwaga n'umwuka wera gusa kandi byanditswe n'umwuka wera wanditse rero igice cya gatandatu cy'itangiriro n'igice cya 24 cya Matayo kugira ngo tumenye igihe kizagera duhuje tugereranya ibyo bice byombi. Abantu bagombye kubwira ku isi, abantu baragerageza gukumira kugwira kw'abantu, ariko abantu ntibiza kwiyongera ko turi mu bihe mu gihe cya nyuma. Murebe yuko haraje igihe. Bavuze ko abagore bari beza cyane tubigereranije n'igihe cyacu, twabihamya. Ubu rero narebye ku mashusho y'abasukuruza berekana bambuka ibibaya. Sinavuga izina ry'uwo mugore. Hari umugore umwe wari Boston, San Francisco, bavuga ngo niwe mugore mwiza mu gihugu cyose. Ni kera yishwe n'umusambanyi, umusambanyi we. Ubonye ifoto y'uwo mugore, bitaga ngo niwe mugore mwiza wa mbere w'igihugu. Ubu nta n'ubwo wamureba asa rwose nk'umutwe. Ntabura abagore benshi cyane aho nabo mu kuri gatatu ubwiza. Umugore wese nawe uyu munsi amurusha ubwiza, kuko ubwiza bwariyongereye ubwiza bw'abagore. Ndibaza rero niba abagore bacu babyitaho. Niyo mpamvu nifuza ko ifatamajwi ijyaho ikwirakwizwa hose. Turifuza ko mwaba beza, ariko cyane cyane mugire ubwiza bwa kamere. Mwe kwishyiraho ubwiza mwiremeye, ufashe abagore benshi beza umushyize mu mazi ukamwoza, wasanga ari undi muntu. Ntabwo
Mais c'est un éclat.
Ibyo biratwereka n'umucyo utukura werekana ko igikeze. Abantu batangiye kuba benshi ku isi, abagore bakaba beza cyane. Cyari icyo gihe. Icyo gihe umwami yavuze ati, umwuka wanjye ntabwo uzakomeza kuguma uruhanya n'abantu. Imana iti akobwa bari beza, aravuga ati umwuka wanjye ntuzahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. 90 muri icyo gihe, muri iyo minsi abantu barebare bari 4 bari mu isi, no mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu babyarana nabo abana, aribo za ntwari za kera zari biranyirire. Urabona ntibavuga byo gushakana, barabanye gusa. Ijambo riso hari aho nabyanditse hano ngo bafashemo abagore, n'uwa 3 ngo bafashe mu bakobwa b'abantu abagore nk'abagore babo. Mu Giheburayo nagiye nabirebyemo, ntibavuga ngo ntibavuga ko babashatse, baba ngo bafashe nk'abagore babo gusa. Mwabigenzura mukareba rero atari ukuri. Ngo bafashe nk'abagore babo, ntabwo babashatse, bafashe nk'abasambane gusa. Bari abasambane nk'uko bimeze uyu munsi. Bakoraga uko bashatse, bafataga umugore bashatse. Benshi bavuga ko abana b'Imana ngo bari amarayika, ariko bari abagore n'abagabo. Ibi byerekana yuko atari byo. Bibiliya nta na hamwe ivuga yuko abamarayika baba abagore cyangwa abagore. Ntabwo Bibiliya bavuga na hamwe yuko amarayika ari abagore cyangwa abagabo. Niba ushaka ibyanditswe, mwabisanga mu Matayo 22:22. Umumarayika w'umugore ntabaho. Niyo mpamvu n'umugore uvuga ubutumwa, intumwa ni umumarayika, aba ari intumwa. Murebe ukuntu byahindutse uyu munsi. Hari ibintu bimwe nanditse ku by'amateka ndibabwireho. Murebe abagore bo muri icyo gihe cya Nowa, bagombye kuvugisha benshi muri icyo gihe. Abahungu b'Imana n'abahungu ba Seti babonye ko abakobwa ba Kayini bari beza, bari abagome ariko beza. Abahungu b'Imana babonye ko abantu ko ari beza, bafata abagore babo. Abahungu b'Imana bakurwa n'Imana, ariko bakurikira abakobwa b'abantu. Niba atari kumeza uyu munsi, simbizi. Murebe uyu munsi n'amatorero, murebe aho mushaka hose. bavuga yuko abagore bari beza hose, bavuga yuko abagabo bari barabaye imbata zabo, abagore abagabo bari barabaye imbata z'abagore kubera ko bari bahindutse beza cyane. Abagore bari bameze, abagabo baramyaga, abagore baramya mubiri mbere mu mateka. Ubugereranya n'uyu munsi ni kimwe. Umugabo arasenga rwose umugore, murebe mu gihugu cyacu muka Kennedy niwe bavugaho cyane inshuro ebyiri kurusha na perezida. Iyo umugabo avuzweho cyane ni uko afite umugore mwiza. Bavuga ku byo gutwara imodoka bakavuga ngo abagore ngo nibo batwara imodoka neza kurusha, ni ikinyoma. Kababwiza ukuri, umuhungu wanjye Biri twambukanyije Amerika yose imodoka, hanyuma tubona imodoka zari ziriho. None twanditse, twafashe urutonde tukaba twandika ahantu hose tubonye umugabo utwara imodoka akoze kosa tukandika, umugore yakora ikosa tukandika. Twagize inshuro 300 z'amakosa. Mu by'ukuri harimo abagore 280 bakoze amakosa ku mirongo mu muhanda, abagabo bari 20 gusa. Ariko murabizi ntabwo bijya, ntabwo babahana. Nta mupolisi wafunga umugore ngo akoze amakosa, ahubwo amwaka nimero ye ya telefone. Niyo mpamvu bitavugwa. Ni nko mu gihe cya Nowa, bari kubita imbere y'abagore beza. Byagombye kuba biteye ubwoba icyo gihe ukuntu baramyaga abagore. Abagore rwose ari beza cyane, niba bari inyaryenge kuko tumeze ubu ngubu. Ndashimira Imana ko ntabayeho muri icyo gihe. Mbega ukuntu abagore bagomba gukora nk'uko babikora uyu munsi. Bibiliya ivuga yuko banywaga, baryaga, wenda ibyo birasanzwe. No gushakana nta kibazo. Umugabo gushakana n'umugore ni Imana yabishyizeho. Ariko iyo hageze ko umugabo afata umugore wundi cyangwa agafata umugore uwo ari we wose akamusenyera urugo, ni bibi, ni icyaha imbere y'Imana. Bibiliya ibivugaho ibicyaha ikomeje. Murebe ko Imana niyo yashyizeho ugushakana muri Edeni, ariko yaciriyeho urubanza ubusambanyi. Abagabo n'abagore muri icyo gihe bishe amategeko y'Imana, kandi Imana yagombye kubaryoza. Mugereranye n'igihe cyacu, murebe neza. Dushaka kudahusha gari ya moshi. Ubu ngubu turi mu kigo turategereje kuko ijambo ry'Imana ntabwo rigwa hasi. Bibiliya ivuga ko baryaga, banywaga. Murumva ko ari byiza kurya, kunywa, nta kibazo. Ni ibintu bisanzwe mu buzima bw'ubikora. Ariko iyo ari byo bidufatwara umwanya gusa, abantu ni ibisambo, ni abasinzi. Abagore ntahandi barya, ni maresitora gusa. Ugasanga ahantu mahoteli batanga inzoga abagore bakanywa kurusha n'abagabo. Yesu yaravuze ati nk'uko byari mu gihe cya Nowa, bararyaga, baranywaga, barashakanaga, babanaga n'abagore bataragore babo. Niko bimeze uyu munsi. Hari umugabo witwa Reno, aho ushobora kugenda umunsi ukaba washaka umugore ugatandukana nawe ugashaka uwundi. Uwo umunsi umwe ubu ngubu by'urushako byacyuye igihe, buri muntu afite ati ubu ngubu nsigaye ngenda cyane. Ndabizi umugore agiruhande rwe, umugabo akagira uruhande rwe. Mu by'ukuri ubu bintu byose biraboze, kugeza igihe byose bizana igisekuruza rwose kidafite umumaro, kinyabute cyanduye, kigana gusa ikuzimu. Mu birebe ubungubu iterambere urageza gukora ngo ibyo kurya byiza guta gusa, yaba ari ingano, yaba ari imboga, yaba ari inyama, byose ariko nta kindi kirimo, ni urupfu gusa. Minsi mike aze imyaka 50 abantu bakinaga umupira, ariko ntibavugaga umuntu ngo wakomeretse. Ariko uyu munsi hari abantu nka 20 bapfa umupira ukubita umuntu agapfa. Ubu ngubu abantu babaye rwose ibintu nta mbaraga bagifite. ubwo abantu babiri barwanye bakubitanye ibipfunsi ngo bamaze iminota nka 300 ngo barwana ngo bari bafite ibipfunsi bikomeye rwose ngo ntago ntacyo bapfunyikaga ku bipfunsi kandi bo barwana kugeza igihe umwe yikubita hasi. Bamaraga amaraundi 125 barabagabo, ariko uyu munsi bagomba guhagarika mu gihe bafite bambika n'ibipfunsi ibintu bituma batabara, ariko bamara iminota 9 gusa bagomba kwihagarika ntibakishoboye, kubera ko ubungubu abantu bose ni uruvange, ibyo kurya ni uruvange, kugeza igihe bose bazarangirira. Iyo bivuga yuko bazarushaho kuba gucika kuba gucika intege, bazarushaho gucika imbaraga baba abanyantege nke. Ubungubu gusa baranywa ibiyobyabwenge n'inzoga n'imyanda yose nta kindi. Ubu ababyeyi bitwara mu buryo budakwiriye, bakurura abana babo inyuma yabo. Abagore ubungubu beza cyane, ubuzima buriho ingo zirasenyuka, ntabwo bazabikira, ntibishoboka. Niko babikoraga muri icyo gihe. Ubu amategeko y'Imana barayasuzugura, ibyo Imana ibabuza barabikora, bibwira yuko bazabikira, ariko ntabwo bazabikira na hato. Wenda ntimukaze kunyumva, ariko Imana yavuze ko muri icyo gihe nibwo ikimenyetso gitukura cyo kuza kwe kizagaragara. Yesu yarabivuze. Ubu barakora, baracumura, bagaseka. Uyu munsi abo mu isi ibyo bita ibyiza ni iby'Imana yitwa ibibi. Ufashe umukobwa ukamwambika ubusa, ukamwambika udukabutura n'udupantaro, ukamushyira mu muhanda, akibwira yuko yambaye neza, ko ari byiza ko agaragaza umubiri we. Bibiliya ivuga yuko ari icyaha, rwose biteye agahinda. Isi ikabyita ko ari byiza cyane. Iyo amategeko y'Imana rwose barahindura ubusa, kandi amatorero ntacyo avuga. Harageze ko hagira umuntu ubivugaho, avugira Yesu kugira ngo ibyo bintu biteye isoni bihagarare. Hari umunsi tuzagomba kubibazwa, umunsi ku munsi w'amateka wa nyuma. Umuntu rero nabona ko ibi byacyuye igihe, nta kibazo, musubire inyuma gato murebe mugereranye n'ibiri kuba uyu munsi, mubyibazeho uko bizabera mu minsi iri imbere. Ariko nta bihe biri imbere bihari, kubera ko umwami agiye kuza. Mugereranye abagore bariho mbere y'umwuzure n'abaho uyu munsi, mbere yuko bari bameze, nibyo abana b'Imana bakoraga. Ese si ibyo bakora uyu munsi? Hari igihe gito gishize nawe materaniro rwose narigiye kwitura hasi, ubwo abantu bose bumvaga ikibwirizwa cy'umupasiteri wicaye ku ruhimbi nicaye mu nguni. Umugore umwe arinjira yambaye rwose uburyo buteye isoni, yambukanye iyo torero, kuko Bibiliya ivuga ashaka gusembura abantu. Apasiteri rwose ku ruhimbi, abari bahagaze bose barahindukira bamukurikiza amaso. Ndibaza nibuka icyo cyanditswe ngo abahungu b'Imana bareba abakobwa b'abantu. Umupagani mwiza, umugore w'umupagani mwiza rwose byirukanye umwuka w'Imana. Barebye abakobwa b'abantu. Mu byibuke rero, Yesu Kristo udasobwa yavuze ko ariko bizamera mu gihe cyacu. Yaravuze ati, nimubona ibyo birimo kuba muzamenya ko igihe kigereje. Ubu rero hari abantu bake bashaka ko bivugwaho, bavugabutumwa ntabwo bahangara kubivuga, bakabivuze yaba babishoboraga, ariko babivuze abayoboke babo babirukana. Ni ukuri, ariko hari ikintu kimwe, umuntu iyo ahamagawe n'Imana we azagumana na Bibiliya. Ntabwo nitwa ibiza, ntabwo nita ku bizaba. Mwibuke ko Bibiliya ari ukuri, kandi Bibiliya irakuboha cyangwa se ikakubohora. Nicyo Yesu yavuze, abakungu b'Imana bagushijwe n'ikimero cyiza n'uburanga bw'amaso y'abakobwa b'abantu. N'uyu munsi niko bimeze. ni kimwe mugeranye rero uyu munsi ukuntu abantu bagwiriye abantu bashobora kuba beza abahungu b'Imana baragwa ugushakana ubutane ubusambanyi mungu n'ibindi utume tabara namboretse gatoya simbizi mwumve bene data mbere yuko yiri kivuga banza wumve ibingibi Yesu Kristo yavuze yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza mutima we aba yamaze gusambana nawe mu mutima we. Iyo ubona umugabo avuye mu biro bye avuye iwe avuye mu rugo rwe akajya mu muhanda n'ibyo ubona ni abagore gusambaye ubusa bambaye imyenda ibahambiriye nta kindi. Mwibuke ko Imana yavuze ko bizaba igihe bizaba rero bizerekana ko igihe kegereje kuko byari mu gihe cya Nowa abakobwa b'Imana babonye ko abahungu b'Imana niko kugwa abantu ari beza batangiye kubafata nk'abagore babo murabona nibyo mwumve neza rero uyu munsi turabona ari kimwe tugiye mu mateka tubona ko abakobwa barakururaga asigaye noneho bahinduka nk'ibigirwamana abagabo babikubita imbere uti tabranam ibintu nk'ibyo ntago yaho uyu munsi ntabwo wabigeranye n'igihe cyacu ndibwira ko ubu ngubu ahubwo ni bibi kurusha uko byameze mu gihe cya Nowa turabona iki kuri za televiziyo ntabwo ari ikinyamakuru wafasha nta kindi ubona byo hose hari bashyiraho gusa abagore b'uburanga ku icupa ryawe si mu binyamakuru bose ni abagore bareshya bambaye uburyo budakwiriye amateleviziyo yose n'ahandi hose ni abagore gusa bambaye nabi bambaye ubusa biyandaritse kandi banyaburanga tubona no kuba bamamaza n'amatabi ni abagore beza bayamamaza ntabwo wabona ikintu na kimwe kigurishwa batakiri kiterekanwa n'umugore w'ubunyaburanga ibyo si byose ni ibiki ndibuka umugabo nakoreraga benshi muri mwe muribuka Chris Mesmer n'uwo mugore Lilian rimwe yari umukobwa mwiza umugabo ashaka ko aza gusaba ise ko umukobwa we yamwemerera kugira ngo bashyire ishusho ye ku ipaki ya bombo uwo musaza w'umuriteri aravuga ati icyo ni igitutsi ku bwanjye gufata ishusho y'umukobwa wanjye mukayishyira ku ipaki y'amabombo ati ngo bamurebe mu gihugu cyose ariko uyu munsi ibyo umuntu byose muri televiziyo kandi hose biteye isoni n'abagore buze madayimoni nibyo ni ibiki kubera ko ya gari ya moshi ya kera iri hafi irimo iraza igiye kuhagera turayumva ariko turavuga ibindi mu byibuke rero mu by'ukuri uyu ni murabyo uriho urabagirana imbere yacu uyu munsi turabona ukuntu igihugu kimeze turabona ukuntu abanyapolitike bataye umutwe turabona ukuntu itorero rimeze ibyo turabibwiriza ariko ni ibintu abantu badakunda kumva ariko birasaba ko tubivuga kuko hari umuntu agomba kuboneka umuntu ubivugaho mwibuke ko abagabo mvuga n'umugoroba nzayibutswa ku munsi w'amateka mbonye uwo mugore mu minsi ishize umwiyerekwa ubwo nabonye uwo mugore ntabwo ari wapfa sinibuka izina rye yego yitwa Marilyn Monroe ntabwo nanagakura nawe ubwo njya mu masinema ariko namubonye yari mwiza cyane yaragwaye arimo apfa umutima we warongeye guhagarara umwami arambwira ati uzavuge ko yapfuye saa kumi za mu gitondo ntabwo yiyishe wavuga yuko yapfuye saa kumi za mu gitondo kuko n'amasegonda make mbere y'uko saa kumi za mu gitondo zigera nabwiye Billy n'umuryango we ndababwira nti iminsi mike Marilyn Monroe arapfa ndi muri Canada abana igihe cyose bavugaga ko umugore umwe ngo harimo bavugaga ifilime ngo umugezi nakunze kujya kurobamo barambwira ngo hari film yakoze kuri uwo mugezi ati wenda Smith ayikinamo yakifuje ko tuyibona ati niba muri Canada wenda hakiri kare nzayireba ati nagiye kuyireba ati mpageze uwo Marilyn Monroe yakiraga muri iyo film nubwo yari amaze imyaka myinshi yarapfuye ariko yarimo yambaye nabi ijwi rye ryarumvikanaga kuri iyo mfatamajwi kandi ijwi rizakomeza kumvikana igihe ashoboye kubona iyo mfatamajwi aho hari ubu ngubu simbizi wenda ashoboye kureba inyuma nta kuntu yahakana ibyo yakoze kubera ko tubifite biri ku mfatamajwi n'imfatamashusho mbega ukuntu Imana ishyira ku mfatamajwi ye ikomeye buri kantu kose tuvuze nako dukoze ntabwo tuzabicika birahari birabitse iyaba hari ifatamajwi aha navugira kuri radio mbwira isi aho ku isi bakumva ijwi ryanjye mbere yuko nahamwe mwebwe mwumva ijwi ryanjye kandi ijwi ntabwo ripfa ntabwo rigira ripfa abanyabwenge bavuga mu myaka 20 bashoboye gukomeza guteza imbere nk'uko bari gukora kugeza uyu munsi yuko bazashobora kumva ijwi ry'ukuri rya Kristo akiri ku isi ngo mu myaka 20 uhereye ubu ngubu wadi nk'uko wajugunya ibuye mu mazi imirongo igenda imihiro iza ku mazi n'ubutayibona ariko ngo bavuga yuko iyo mihiro itigera ihagarara ikomeza kugenda kimwe n'amagambo uvuze ntakabuza uzagera uhure nayo ku munsi w'amateka kandi amagambo yawe niyo azagucira urubanza nta n'ubwo uzashobora kuyahindura turazi neza yuko amashusho y'abantu arimo aca muri iki cyumba niba mutabyemera mufunge televiziyo mwabona ijwi ry'abantu nyamara ntabwo mubibona ubu ngubu hari ibyuma bibyerekana bituma ayo majwi afatwa ahasigaye agakwirakwizwa hose ubu rero ijambo ry'Imana Yesu Kristo riravuga riti ni rizima nk'andi magambo yose ari hano kuri iyi si umutima wawe niba warogejwe n'amaraso ya Yesu Kristo agashobora kwakira ijambo rye menya ko ari wa wundi ejo n'uyu munsi n'iteka ryose aracyakora bya bindi uko ijambo rye ridashobora gupfa ni muzima iteka ryose ntabwo bakeneye gukora icyuma gutegereza imyaka 20 ijambo ry'Imana twarihabwa ubu ngubu n'ukuri kubaho mu gihe turimo hafi yo garuka ku mwana w'umuntu kandi micyo kuza kwe iragaragara hose tubona muri politike tubona mu itorero tubona hanze hose aho twareba hose turabona ko izuba ritakinguru ryari rimeze baravuga yuko ku gasongero k'isi ubu ngubu amazi arushaho kwiyongera ubwo yari make kubera urubura rwinshi ubu ngubu Detroit ya Bering wahambukana n'amaguru kandi hari amazi menshi kubera ko aha amazi ari menshi ari amaremare ahari harehare ni hagufi kubera ko isi irimo iradandabirana irimo irasitara ibyaremwe byose bisa nk'ibyasaze byo twakabona byose muri mugoroba turabona ko nibya bidukije by'ubwabyo byavuyanzwe kubera aba n'abantu byo hose ni ibimenyetso byo kuza kwe kubera ko abahungu b'Imana abakobwa b'abantu barushaho kuba beza mbega igihe turimo mana yanjye mbega ukuntu basa no mu gihe cya Nowa tubona mu mateka ibyo bintu rwose biteye isoni ko abagabo baramya abagore turabona ko turi mu isi y'abagore nari mu Busuwisi hafi aha ntacyo rwose mfa n'abakristo abakobwa b'abakristo rwose abo ngabo bafite agaciro gakomeye cyane hari umugore umwe twagendanaga n'umwe data Guggenbill
environ mon âge.
N'undi mugabo
il voyageait
kwaranganaga ariko ntago yigeze ashaka umugore hanyuma aramati mweta branam tubwire gato America twumva ko rwose iwanyu igombe ko ari ngoma y'abagore ndavuga nti nibyo arabwo ati nahoze nifuza kujya muri America ntangira kumusobanurira arabwo ati bite nibyo aherako ahindura ibitekerezo aravuga ati umugore aravuga ati mwaba mute abakristo ahantu nkaho ngaho mubyibaze ngo najyaga i Roma ndi San Angelo rwose ibyo nabonye mvuye mu hotel byari bikabije nagiye ahantu araho nagiye mbona abagore rwose mumi muhanda rwose bateye isoni amashusho yose bagusanga mu nzira bakakubwira ngo mujyane nari hamwe na Baker tugeze hafi yahari amazi hari watuyoboraga ndabaza ese abagore bagomba kubaho gutya aravuga ati oya atariko iyo abasirikare bari hano ati niko bigenda ahantu nkaho ngaho San Angelo hari handitswe icyapa kinini munsi ya Vatikani bandika ngo handitsweho ngo abagore b'Abanyamerika turabinginze ubanze mwambare mbere yuko mwinjira ahangaha kuko ari amarimbi y'abapfuye mububahe ati nabonye na Amerika ati nagiye na Paris mu Faransa ariko nasanze abagore bambaye uburyo buteye isoni hari na se na nyina ati hari aba ati hari umugore w'Umunyamerika ahanyuze yambaye ubusa abantu bose barahurura kuza kumureba none ubu ngubu Abanyamerika bagiye gushaka aho gusengera none ubu ngubu basigaye baza rwose kuza gushaka imyanda yose iki gihugu cyatiyemo umbatizo w'umwuka wera umwami Yesu Kristo atanga ibimenyetso n'ibitangaza ariko ubu ngubu turi nk'umuye cya Nowa uwo mucyo ugaragaza kuza kwe biyagaragara hose Imana ishobora kuzura abapfuye Imana yakiza abarwayi Imana yavuga ibintu bitari byakaba kandi niko bimeze ariko nubwo wabwiriza abagore bacu muri Amerika barushaho kuba babi umwaka ubwo nari bombe mu Buhindi na Cote d'Ivoire muri Afrika y'Epfo haje abirabura barenze 200,000 hanyuma Imana ikoze igitangaza nabonye 30,000 by'abagore bari bahagaze bambaye gusa akantu gake kari imbere yabo abagabo nta nicyo bari bambaye gusa batumbuje bambaye gusa agaho kihene ako babaha niko bambara nta kindi abagore rwose umwe yaraho ngaho abyara amateraniro imbere yanjye baramuzenguruka asigaye bafata akana bafata umwana mushyira ku ibere atangira kumonsa ariko babonye imbaraga z'Imana Imana ishobora byose zimanutse ku kana kare karatayo mutwe kwa daimoni karakira gahimbaza Imana aba babirabura barenze 30,000 bose b'impunyu bahereko baha ubuzima bwabo Yesu Kristo habaye iki se byari biruta igicya byari inshuro 10 kurusha abapantekote 30,000 narebye abagore n'amaso yanjye baguye bikubise hasi bamenagura ibigirwamana byabo baha ubugingo bwabo Yesu wenda benshi muri bo bwari ubwa mbere bumva izina rya Yesu ariko bikubise ku mavi babaza niba rwose bizeye iby'ukuri umutima wose bavunaguye ibigirwamana byabo bikubita hasi bapfukamye baha umwami ubugingo bwabo mbasengera bahereko bahaguruka noneho ntibari bazi ko bambaye ubusa ariko ubuzima bwa Kristo bukoze ku buzima bwabo nabonye abagore rwose bahera ko bipfumbata bahunga abagabo niba ubuntu bw'Imana bwabikora gutyo ku muntu w'impunyu byagombye kumera gute ku gihugu kimaze imyaka 100 gifite ubutumwa bwiza nka Amerika ibyo ntago ari byo bambwiye nige babyiboneye. Nuko rero biratangaje ko twakwitwa abakristo kandi buri mwaka tukarushaho kwiyambura, ariko amatorero niko yarabemereye. Ubu ngubu barakuririza bwose umubiri, ntabwo bahindutse ibyirwa mana. Amerika bayi rwose bayihinduye igihugu gipfuye. Umubare wa Amerika ni 13. Amerika iri mu byahishwe 13. Turagana aho tuzagira ikigirwamana cy'umugore muri Amerika. Cyanditswe kiri ku gikuta. Tuzakora iki? Ubu ntabwo asuka hanze mu muhanda. Urebe ukuntu abagore bambaye imyenda rwose. Nta mugore rwose wiyubashye wagombye kugira n'isoni kubyambara muri salo iwe, ariko barabyambara rwose mu mayira, utwenda tugufi rwose, bambaye imyenda y'imbere gusa n'ibindi nk'ibyo mu ruhame. Ntabwo bazi yuko ari umwuka wa Satani uri muri bo, kandi benshi muri bo bari mu makorali. Yesu yavuze ko ariko bizamera. Abagore ni umubiri gusa, ntabwo ari ibigirwa mana. Imana imbabarire, ariko ibyo rwose bari barambara gusa ubusa. Mu by'ukuri abagabo ntawabarenganya, n'abagore rwose n'abagabo b'abakristo naho byabagusha, ariko biragoye kwifata. Mu by'ukuri nta kundi byagenda, kuko ntabwo twakira urubanza abagore, abagabo. Duhere ku bagore. Umugore yarambwiye ati, mwetabura nama rwose njyewe mfite imico myiza, ndavuga ni mushiki wanjye, uzi ko ku munsi w'amateka uzakirwa urubanza ko wasambanye. Mu gihe wiyerekana gutyo, umugabo akaguhanga amaso akwifuza, kuko Yesu yavuze ko umugabo uzareba umugore akamwifuza azaba yasambanye nawe mu mutima we. Bazagomba kubibazwa. Wenda ntabwo wigeze ukora igikorwa, ariko niba waratumye Satani ashyira uwo mwuka muri wowe, mu gihe n'ibiremwa by'ubwabo byakagombye kukwereka ko ari bibi, uretse n'umwuka w'Imana n'ibyaremwe byakakweretse ko ari bibi. Ndabwira ko mu minsi iri imbere bazajya basohoka bafite akantu gato cyane gusa ku mubiri gusa, nta kindi bambaye batumbuje. Rwose biratuka Bibiliya, baza bikora rwose, barambara ubusa mu ruhame. Satani niko abigenza ku bahungu b'Imana uyu munsi. Murebe mu bigo by'imirimo yacu, ibigo byinshi biyorwa n'abagore benshi muri bo. Murebe amatoro yacu, murebe igihugu cyacu, ukuntu abahungu b'Imana bikubise imbere y'abagore, ukuntu abagore ku bwanjye, abagore bose ni indaya gusa, nta kindi. Ntabwo nabura kubivuga ko ni ukuri. Nzi ko abazumva ibyo mvuze kuri fata amajwi wenda bazabijya impaka, ariko nta kundi byagenda. Kuko niwambara gutyo wa mugore we, mugabo akakureba, Yesu azagucira urubanza ko wakoze icyaha cy'ubusambanyi. Niyo umugabo yarasambanye, ninde wabimuteye? Ni wa mugore wambaye ubusa. Niba wiyenderetse imbere y'umunyabyaha, icyo niyo kimenyetso kijye cya nyuma, ikimenyetso gitukura, umucyo utukura werekana kuza kwe. Ntabwo abagore bagishaka kubyara, igihugu ubwacyo kirasenyutse. Nashaka aho Yesu yabivuze, musome Matayo 5:28. Ubuzima bw'umugore kuko umugore ibihugu byose byarimbutse, icyabiteye byose ni umugore, yaba ari Egiputa, yaba ari Roma n'ahandi hose. Ibihugu byasenyutse kubera ubutware, ububasha bw'umugore. Nta kintu Imana yaha cyiza nyuma y'agakiza kuruta umugore mwiza. Nta mugabo n'umwe wahumuriza undi muntu nk'iyo arushye. Nta muntu nta kuntu wabwira ibyawe nk'uko ubibwira umufasha wawe. Bene data, iyo ufite umugore mwiza w'imico myiza utinya Imana, wakwegera urushye akavugana nawe neza, yagufasha kuruta undi uwo ari we wese rwose, aba ari nk'ibuye giciro. Ariko mwibuke ko umugore yaremewe umugabo, ntabwo ari umugabo waremeye umugore. Iki iremwa cya nyuma Imana yaremye ni umugabo. Umugore we yasohoye mu mugabo, ntabwo ari umugabo ukoreye umugore. Umugore ni we waremewe umugore. Umugore yaremewe umugabo, ariko umugabo agujijwe no kuramya umugore. Ubwo umuhungu w'Imana atashoboraga gushukwa ngo akore ikibi, Satani yagiye mu nzoka yameze nk'umuntu, hanyuma bituma umugore yanga kumvira ijambo ry'Imana. Byatumye haza impfu zose, amarimbi yose, n'ibyaha byose. Umugore niwe wazanye ukugwa kwa mbere, ni nawe uzazana imperuka. Ntabwo bitangaje ko Bibiliya ivuga yuko muri Yesaya 5 bavuga abagore mu gihe cya nyuma, bavuga imyambaro bazaba bambaye, ukuntu bazi n'amarashi n'ibyose. Yesaya 5 aravuga ku bazajya bagenda n'udutwekweto tureture, bagenda bakoma, bagenda bavuza inkweto zabo n'imyambaro bazambara byose. Aravuga ati byose bazabinyagwa, bazicara banuka bateye. Bavuga ngo abagore barindwi bazafata umugabo, bati rwose tuzitunga, ariko duhe izina ryawe kugira ngo udukureho ikimwaro. Mbega ko bazaba bahebuje abazakira ibyo byose, ubwo abazagendera nta kujenjeka mu mwami. Iyo umugore rwose igihe abagore bose umugore rwose wavutswa kabiri akamenya umwanya we, nubwo bamuseka bavuga ko ashaje n'andi mazina yose, ariko agakora nk'umugore rwose wiyubashye rwose, akambara nk'umugore, akavuga nk'umugore, akabaho nk'umugore, umukobwa w'Imana. Nibyo Amina ashaka kuvuga, ari bibe uko ariko biba, mwibitinya ntacyo bitwaye, ni byiza. Yesu yaravuze ati nk'uko byabaye, iyi myanda yose yariho mu gihe cya Loti, ushaka kubyandika ni muri Luka 17:28, bavuga ngo baranywaga, bararyaga, baragucuruzaga, baraguraga, ubundi ni bisanzwe, ariko mu byitwarike icyari kibashishikaje ubugingo bwabo bwose bwari muri ibyo. No mu gihe cya Loti abagore bari banduye rwose, ntibitwaraga nk'abagore, bari bayandaritse ku buryo abagore bakisemo kubana n'abandi bagabo rwose mu buryo budakwiriye. Byatewe n'uko abagore babaye babi cyane. Mu minsi ishize na Dickson njya kugura umugati, hari umugabo wari hanze, abandi babiri bari imodoka, undi aza kugura ipaki y'itabi, mbona umusaza wari uhicaye arambwira ati ndamubaza nti ese iyo tabi ni iryande, ni irya nyoko se? Ati oya, ni bariya abahungu barintumye. Ati ese barakuze bihagije? Arambwira ngo yego. Hanyuma aragenda arasezera amujyo tabi, arandeba aravuga ati ntabwo nizera, ntabwo nemera ko afite imyaka. Ndavuga nta gihe azigera agira imyaka yo kubikora, ntazagira agira igihe, ntabwo azigera akira akura bihagije ku yanywa itabi. Ati ndabyemeye. Ati wowe ntabwo ugeze unywa itabi? Ndavuga ntabwo nigeze ndinywa, ababyeyi banjye barinywaga, ariko Imana yarabuyumbujije. Arahindukira arandeba ati mbwira ko biteye isoni ko twari dufite abagore twarabubahaga, kumva umuntu avuze nabi umugore waramukubitaga, umugore yari yubashwe, ariko abagore ibiri kubaho uyu munsi nibo babishatse. Ntabwo abagore bagihaguruka iyo umugore aje, ubundi mu modoka mabisi, ubundi ubwo yarinjiraga bakamwimukira akicara, ariko ubungubu baramusunika. Niwe wabishatse, ariko n'ukuri ni imbaraga z'ikuzimu za Hollywood ziri kuri we. Mu binyamakuru, muri televiziyo, kugeza ubwo byose n'umwanda hose rwose. Nzi ko kubivuga atari byiza, ariko niko kuri. Ni ijambo ry'umwami kandi ni ikimenyetso, ni mburi cyerekana yuko Kristo azaza muri iki gisekuruza. Yati abazabona ibyo ngibyo bisohora ntabwo bazapfa mbere yuko byose bisohora. Ijuru n'isi bizakurwaho, ariko ijambo ryanjye ntabwo rizakurwaho. Ni mburi, ni umucyo utukura werekana ko tugeze mu minsi ya nyuma. Iyo mbona umwuka w'umwami akiza abarwayi, azura abapfuye, yiruka amadayimoni, ukabona abantu bare, tubona abantu bezwa n'umwuka wera, tubona ubugingo buhindukira Imana, tubona ibitangaza bikomeye no mu kirere. Pentagon, ikigo cya gisirikare kiravuga yuko hari ibyo gajuru babona batazi aho bivuye. Ibinyuzo ni byinshi cyane no mu kirere. Umwami Yesu yamanutse ari mu nkingi y'umuriro, baramufotoye ari yuko ari hagati yacu, yerekana yuko ari wa wundi ejo uyu munsi n'iteka ryose. Turabona ibyo byose bisohora, turabona ubukonje madini, turabona ibice bigwira, turabona igiti cy'umutini gitoha, turabona abayahudi basubira mu gihugu cyabo, turabona abapresbiteri, abametodista, abapatekote n'abandi bose rwose bashakisha ububyutse. Birerekana yuko hari ahantu handitswe ngo nimwitegure. Mu gihe tubona byose biba, abivuga yuko Imana yafashe icyemezo cyo guhamagara intoreze. Hari n'ibindi bimenyetso, ati nibona abagore bahinduka beza cyane, nibona abahungu b'Imana bafata abagore babo bakora nabyo bashaka, muzamenye ko igihe kigeze. Dore nuko rero hari kinanditse, mwibuke abakobwa babiri ba Loti, murabibuka muri Sodomu. Yesu yavuze muri Luka 17 ko nkuko byari mu gihe cya Sodomu, abagabo ntabwo bari bakifuza abagore nko bisanzwe. Biratewa kuvugira ku ruhimba, ariko ni ukuri. Niba hari ukuri kwiza kuvugwa, ni uku nguku. Igihe cyacu ni kibi cyane, kandi birashobora kwiyongera inshuro nyinshi hose. N'umwanda gusa, hose ni Sodomu. Abantu bose bajya Sodomu kuko kamere yagombye kororoka, ariko ubu abantu baracika intege. Mu by'ukuri mu myaka 10-15
J'avais cru que je l'avais là, je ne l'ai pas, ce qu'il en disait. Mais maintenant nous découvrons ces choses.
Turabona,
oh mon Dieu,
ibi byose,
dans son livre,
Mana yanjye, Yuda,
murongo
wa kakatu hasome, Yuda, ni igice cya nyuma mbere y'ibyahishuwe, Yuda, umurongo wa 7.
L'homme et la femme se liant par les liens du mariage,
umugabo n'umugore bashakana bagatandukana, kandi Sodomu ni Gomora n'imidugudu yari iherekanye naho, kuko abaho nabo bitanze bakiha ubusambanyi no kwendana mu buryo bibiri itaremewe. Iyo midugudu yashyiriweho kuba akarore n'umuriro utazima, bagenewe gutwikwa ngo barimburwe. Mu minsi mike Los Angeles nari hanze, ndiho nzamuka mu muhanda, mbona umugore mwiza cyane ariho aza tujye guhura, yambaye akajipo gato cyane, gato ku mubiri, nk'agatambaro rwose umuntu yagafasha mu kiganza mbona hanyuma umugabo wambaye nk'umukoboyi yambaye ingofero rwose umwe rwose yari mwiza cyane nta muhungu n'umwe utari gushaka kuba yamugira inshuti noneho mfata icyemezo cyo gusubira ku nkamba aho narindi nshaka guhagarara ngo mubwire nti wa mugore we nshaka kuvugana nawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nubwo bigaragara kuri mwiza cyane nubwo ufite ikimero cyiza wenda wakumva imodoka zirimo zishaka zifunga amafirisha zishaka kugonga zikureba uziko ariko uko witwara bizatuma ujya ikuzimu ukazababarira igihe kire iteka ryose uziko iyo minwa myiza nawe kabiri kawe keza wenda mumeze angahe bizaba biri kuribwa n'inyo kandi ubwo bugingo buri muri uyu mubiri bizababazwa n'amadayimoni ariko ngiye kubivuga hari ikintu cyampagaritse cyangwa ngo nubikora barakujugunya muri gereza mbona Biri arasohoka noneho ambwira ko arambwira ngo harageze kugira ngo barimo baririmba mwami mana kuki abantu barangazwa n'ibyo ni uko batita ku ijambo ry'imana n'abashumba amadini menshi bazi ibyo byose kandi bazi ko badafite uburenganzira bwo kubivuga kuko byatuma abayoboke babo bagenda kandi amatorero arashaka gusa ko yongera umubare w'abayoboke ariko Imana yo irashaka abera bavutse ubwa kabiri bamurika nk'inyenyeri Imana idufashe kugira ngo tuvugishe ukuri uko Yesu yabivuze icyo ni ikimenyetso cy'igihe turimo ni ibimenyetso Yesu yavuze bitari byakaba turimo turabyibonera imbere y'amaso yacu umurongo wa karindwi wa Yuda ngo Sodomu ni Sodomu na Gomora mbega ibintu biteye ubwoba kuko abaho nabo ngo bihaye ubusambanyi no kwendana uburyo imibiri ntabwo umugore n'umugabo bashakanye bakiri babiri baba bari umwe iyo umugabo agiye ku wundi mugore aba yitandukanye n'umugore we n'umugore ugiye ku wundi mugabo aba apfuye ku mugabo we aba yahakanye umubiri we aba mwiciyeho nibyo ku munsi w'urubanza aza bibazwa ariko uyu munsi birashaje abantu bashaka kumva ibwizo nk'ibyo bifuza kumva ibanezeza n'ibyo Umwuka Wera yavuze umunsi nashyiraga ibuye rya mbere muri rusengero aravuga ati bwiriza ijambo uteshe ucyaha igihe cyose kwirinda akwiriye igihe kizaza batazihanganira kumva inyigisho nzima ariko kugira ngo bumve ibijyanye n'ibyo bashaka gukora baza ritera umugongo baziremera abigisha babwiriye banezeza bazatera umugongo ukuri kugira ngo bizere ikinyoma aravuga ati iyerekwa nirangira uze gusoma muri Timoteyo kabiri igice cya kane ati Timoteyo cya kabiri umurongo wa kane ikibwizwa kimvuyeho numva ijwi ry'Imana ngo Timoteyo igice cya kabiri umurongo wa kane igihe kizagera ko abantu batihanganira inyigisho nzima abantu barashaka ibindi abapantekote bashaka ibindi yuko umuntu abakubita mugongo gusa akabareka kugira ngo bibere uko bashaka baracuranga bagasimbuka bakabyina abagabo n'abagore bose ba presbiteri n'aba metodiste baruteri bose bafite imitima myiza ni byiza ariko amadini yabo yamaze kubatwara ubwenge bibwira yuko niba amazina yabo ari mu bitabo ko bihagije izina ryawe mu gitabo cya hano nta gaciro namba bifite nta gaciro bifite imbere y'Imana izina ryawe rikwiye kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama n'amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo ibyaha bibabarirwe ariko bashaka ibindi bakeneye pastor nk'abo ngabo nta kindi bashaka Imana rero ubwo yabacugusaga muri gisekuru buri mpano y'Imana muri Bibiliya buri mpano buri kimenyetso Imana yateranije yo mu gihe cya nyuma ibyasezeranijwe byose kuko muri Bibiliya byose byagaragariye muri iki gihugu ariko ntibabuza kwihutira kujya ikuzimu kurimbuka mu gihe mbabwira nuko babwira uko cyo bavuga cyose bazakomeza kwirukangira bagana ikuzimu kangira icyo bajya gusoma Bibiliya ivuga yuko baganisha mu kurimbuka iteka ryose iki gihugu cyamaze kiraboze kiraboze murabizi ntabwo ndiho nkina ntabwo ari ikintu ntabwo ari amagambo gusa ni ukuri itangiro 6:12 buri muntu yikurikiraga inzira ye ntawitaga ku mategeko y'Imana ntabwo umuntu yita ku ijambo ry'Imana abantu bashaka kumva bashaka kwiberaho uko bashatse Yezabeli yanze kumva ijambo ry'Imana ntabwo yifuzaga uwo muvugabutumwa usa nk'inyeshyamba Eliya ibyo ari byose yari umushumba we Imana yaramwohereje atanga ubutumwa bwe ariko ntiyifuje kumenya ahakomoka yaraje avuga ijambo ry'Imana avuga ubutumwa bwe arabwiriza akira urubanza ibyaha byose n'uwo Yezabeli ugezweho yariho afatisha abantu ubwiza bwe ku buryo igihugu cyose cyahindutse cyavuye ku Mana Eliya yibera umusozi yibera ko ari wenyine ariko Imana iti ndacyafite ibihugu birindwi nibikiye ubutumwa bwa Eliya bwakiriyeho urubanza iyo gisekuruza kitizeraga ubutumwa buri burakira urubanza igisekuruza kandi bukiraho iteka abanze kuvuga ubutumwa ndetse no gukiza ayobera kumvira kuko byari mu gihe cya Nowa kuko byari mu gihe cya Nowa niko bizamera mu gihe cyo kugaruka umwana w'umuntu itangiro 6 bateraga umugongo amategeko y'Imana ijambo ry'Imana uyu munsi mu byumve rero nta muntu bibiye ku giti cye ndi hano nka mwene so nashinzwe kubabwira ukuri kose kuko Pawulo yabivuze mbere y'uko agenda ntabwo nigeze nikinga kubabwira ukuri kw'Imana Bibiliya rero ivuga yuko abagore batakagombye gukemura imisatsi yabo ntabwo nita ku mubare bavuga butumwa bavuga ko ari byiza ibyo byose ni bibi ntabwo nitaye ku mubare w'abatorero avuga ko ari byiza Bibiliya ivuga yuko ari bibi nibiteye isoni k'umugore iyo ikemura umusatsi ariko ntibabuza gukomeza kubikora turakomeza ese iyo bihindura beza babi bashaka bagesha kugera kuki bibira ko ari beza ariko ijambo ry'Imana ntibabuza kubikora ntibakwiye kwambara imyambaro nangwa se amapantaro imyenda y'abagabo ariko bakomeza kubikora wabujije wavuga ati wenda barana urivanga mu biki nicyo ushaka uzi ko abantu bakagukunze cyane iyo butabwirizaga kuri ibyo ntacyo bimbwiye nibyo sinavuga ko nita ku cyabantu bavuga ariko nita cyane ku Imana ivuga ivuga ngo ni ijambo rye Imana ivuga yuko ari ibi kubikora ariko nubwo bivuga bakomeza kubikora murabona abagore bose ba Kristo barabikora ariko itorero bigasa ngo ntacyo biribwiye kuki meze gutyo nuko abahungu b'Imana baraguye kubera irari ry'abagore bahakanye Imana bahakana amaraso y'abacunguye kugira ngo bagendere kure iyo myanda amina uko ni ukuri nk'uko Imana ari ukuri muribwira ko ikibwirizwa cya Nowa ariyo cyabujije oya byari iki ariko nijwi duhamagarwa ku munsi w'amateka ubutumwa ndiho babwira ubu ngubu uzabura muzabwumva ijambo kurindi kuko ari umucyo utukura ushashagirana habayeho igihe ko ibyo turi kuvuga bireba abagore muti kuki mpora mvuze induru ku bagore kandi babwira uyu munsi noneho mfite ibyanditswe byinshi biri kundangiza ndabereka impamvu Niyo mpamvu nahisemo kuguma kwihambira kuri iri jambo. N'umukozi w'Imana wese yagombye kwihambira kuri iri jambo. Kuko hazaboneka ijwi rizavugira ijambo. By'abandi ntabwo ibyo uzabazwa ntuzazi ya Pentecote nanga Methodiste nanga Baptiste uzabazwa iby'ubuzima bwawe bwite. Turabona kandi ibimenyetso, nyamara tugakomeza gukora ibyo ngibyo. Muvuge ko ari ukuri, mwumve ibyo avuga, ariko barinangira nta kindi. Eva yarazi ko atagomba kubikora, yarazi rwose ijambo ry'Imana. Yaravuze ati umunsi muzarya imbuto muzapfa. Kuki none se yabikoze? Yashatse gukora ibyo yishakiye. Kuki abagore bogosha imisatsi? Kuki abagore bambara imyambaro idakwiriye? Bibiliya ibabwira ibyo bakwiye gukora. Ibibujijwe byose nibyo bakora. Kuki se? Ni ukubera ko bashaka gukora ibyo bishakiye nta kindi. Bashaka gukora ibyo bishakiye kandi ntacyo itorero ribivugaho. Nyamara itorero ryakagombye kuba umugeni wa Yesu Kristo, ariko ntacyo babivugaho. Ugira ubaza uzi cyangwa gusubiza? Yavuga ati na Bibiliya n'imwe igitabo cya kera nka Bibiliya nticyambuza kwishimisha. Uvuze ngo byanditswe muri Bibiliya byashoboka, wenda siko babivuga, ariko mubise bivuga ngo ibikorwa bivuga kurusha amagambo. Nuko rero nimukore uko ibikorwa bivuga kurusha amagambo. Icyo uvuze ntacyo kimaze. Ubuzima bwawe nibwo buvuga cyane, ku buryo ntabwo umuntu yakumva ubuhamya bwawe. Kuko navuga muri gitondo mujye musimbuka, ariko ntimukarenze ubuhamya bw'ubuzima bwanyu. Murumva, ibikorwa byanyu bivuga kurusha amagambo yanyu. Wasohoka ukabivuga, kubera ko amagambo nayo aravuga. Nta amagambo yawe ntawe uyitaho, kubera yuko ibikorwa byawe bivuga uwuriwe. Mu gihe uvuga ibinyuranye n'uwuriwe, aba ari uburyarya. Avuga ati mwandyarya mwe, mwavuga muti byiza, mu gihe amagambo akomoka mu mutima. Bavugaga ibintu batatekerezaga. N'abagore ni kimwe. Abagore bati oh mana yanjye, ndashaka ko nakwishimisha cyane. Hanze y'urushako, hanze y'urushako bakumvikana n'abagabo bataragabo babo, ariko bababwira bakaguseka, bakajya aho bagira beza. Ni ibintu biteye isoni. Umugabo wanjye polisi uyu munsi, baragira abagore abapolisi, mu gihe hari abagabo benshi badafite n'umurimo. Bahaye abagore akazi k'ubupolisi, mu gihe Bibiliya ivuga yuko bari bakwiye kuguma gusigara mu rugo bakarinda ingo zabo. Sivuga ku by'umugore mwiza, sivuga kuri mwebwe abagore b'abakobwa b'Imana, Imana ibahumugisha. Ndavuga ku bya bariya. Iyo ubonye umwe muzima ubona 1,500 babi. Ati Bibiliya yigumane ibwiriza bushaka, ntidukeneye kuyumva. Ati umvira ibyo uvuga ibwira abandi, iyo Mana yibikira abandi. Mpa amahoro kugeza kuntesha umutwe. Ntabwo nigeze mbigusaba kumbwira byose, ndabizi, ariko Imana yabinsabye ko mbivuga nta kindi. Niyo mpamvu bariho banduza bavuyanga isi nk'uko babikoze no muri cya gihe. N'uyu munsi niko bari kubikora. Ntabwo byahindutse, ntabwo bihinduka, ntabwo bizigera bihinduka na rimwe. Ubungubu muri gereza harimo abana, harimo abagore, harimo bose, urabatwika. Kandi kibwirizwa kimeze nk'amazi ku mugongo w'imbata. Ibyo bavuga byose kabwirwa bya Bibiliya, bati Bibiliya yawe igumane, twe dushaka kwinezeza. ndumva muvuga muti jewe numvira umugabo wanje jewe ni ugomba kunyubaha ahubwo aho niho muri makosa mwakagombye kuba mu ngo zanyu muciye bugufi sinita ku kibivugaho mpamahoro mwumve bashiki banjye ntabwo dusubiza mu gihe cyashize ahubwo n'ijwi ry'umunsi riwabwira ntibyigeze biba mu bihe mbere y'uko haba umwuzure ibyo birimo biraba uyu munsi ni kimwe bati genda umugore ugezweho uvuye muri Amerika ni nk'uko wakabaye uri mu nzu y'ingurube ntabwo Imana yita aho utuye uri icyuri mu mutima wawe nibyo bashiki banjye nimbwire ko mwe mugezweho yuko buri umwe muri abagore bagezweho uko mukunze kubivuga muri kure cyane mwasubiye inyuma cyane ushingiye kuri biriya mwasubiye mu gihe mbere y'umwuzure mu gihe cya Nowa bakoraga kimwe iyo murimo gukora ntabwo rwose mugezweho abagore bakoraga kimwe namwe mbere y'uko umwuzure uba uko niko muri mukora uyu munsi nuko rero tugomba twarasubiye muri iyo myaka ya kera bakiri mu mwijima namwe mwabagabo mwe mwemera abagore mwe mwemera abagore banyu ngo bakore ibyo ntabwo mukiri abana abahungu b'Imana mwaguye muri Sodomu na Gomora muremera mukagengwa n'abagore banyu Mana yanjye sinzi icyo navuga wenda nari nkwiye kubivaho gahindura ikibwirizwa biteye ubwoba ariko ibyo bihe byose twareba icyacu turabona turabona umucyo w'umutuku ugaragara umyasa hafi aha abera bazahuzwa hamwe bavuye no mu mukungugu bazuke bazahurira mu bwiza bw'Imana mbega igihe ariko musubire muri Sodomu ntacyo bitwaye hari bombe ibabikiwe izatunganya isi yose byose bizatunganya ngo twabonye mu kimenyetso cya gatandatu abantu bose bataye Imana bakajya mu byindiza by'isi bakanza kuza kuri Yesu Kristo ariko hari abazaza hari abaje muri gahunda y'Imana bahabwa ubugingo buhoraho nivuga ko ufite ubugingo buhoraho ukabuta unyuranya na Bibiliya ubuzima bwawe bw'iteka ubugingo bw'iteka bwawe ntabwo ari ubw'iteka bw'Imana waribeshye ahubwo ufite urupfu ntabwo ufite ubugingo mutinye Imana rero mwubahe ijambo ry'Imana kuko ayo tegeko rikomeye ry'Imana umucyo utukura urimo uragaragara igihe kirageze ko byari mu gihe cya Nowa murabona bahindutse ibisambo n'abanywi ubungubu barubaka bakora byose barabivuye hanze ariko Yesu ashaka ko twubaka inzu ariko murebe ukuntu babigenje turyo tugomba kurya nibyo ariko muri ko byagenze kunywa dukwiye kunywa amazi nta kibazo n'ibindi ariko ubungubu baranywa amawisiki n'andi mayoga akomeye bakabijyanamo n'abagore babo tuvuge iki ku byo kugwira kw'abantu se tuvuge iki ku burangagore bushobora kwiyongera murabona ni umujyi utukura werekana kugaruka k'umwami hazaba igihe abagore bazaza abagore bize bahanga abagabo ntacyo bazashaka kujya kuvuga ubwiriza ijambo uko ushaka bazakomeza gukora icyo bazashaka urabona bizagenda gute nk'uko byari bimeze mu gihe cya Nowa ariko umunsi umwe umuryango w'imbabazi uzakingwa by'ukuri nshuti zanjye kambabazi mu gihe hakiri imbabazi Yesu Kristo akiri hano akifunguye umutima muri uyu mugoroba ntabwo ushaka kumwakira nshuti zanjye ubundi abantu bakunze kuza ku ruhimbi ntacyo mu by'ukuri ariko bivuga yuko ngo uwizera wese akwiye kubatizwa niba wiguriye Yesu Kristo ubuzima bwawe Yesu Kristo akivugana nawe igihe wazamuye ikiganza nk'uriya mugabo wikubise imbere apfuye nk'uyu mugabo umwami yazuye uyu munsi witondo kwari ukugira ngo mumenye ko mbabwiza ukuri. Nubwo ndi pasteri wanyu ushaje, si jyewe aho urushye, ni Kristo uvugana namwe. Mwumvise ukuri, mwabonye ukuri riri mu ijambo ry'umwami. Aravuga ati mwabonye ijambo ryanjye, mwabonye ijambo ryanjye rizura abapfuye, mwabonye ijambo risohora rwose, nta na rimwe rigiye risobwa muri imyaka yose. Ubu rero muzakora iki? Yesu muzamukoraho, muzamugenza mute? Mu gihe umucyo urimo umyasa, kuki mutakwitandukanya n'ibyo amateshwa y'isi? Kuki mudatera umugongo ibyo binyamakuru byanduye n'iyo myanda yose mwashyizemo umutima wanyu? Kuki mudafunga iyo televiziyo mushyire mu nguni, muyihindure ku gikuta niba ibakijyana kure y'amasengesho? Kuki mutitandukanya n'imitwaro yose ibahambira mu buryo bworoshye? Kuki mutagara umutima wanyu kuri Kristo, muvuga muti Kristo muri uyu mugoroba ndarangije, nditeguye, ndabona ko ugiye kuza mwami, uhereye uyu munsi ndihambira kuri Bibiliya yuzuye ubugingo buhoraho, kandi uhereye uyu munsi ubuzima bwanjye buzakorana na Bibiliya. Ntabwo ushaka kubikora ubu tugisenga? Data wo mu ijuru, ntabwo dushaka kutubaha abantu, ariko ubutumwa bwagenewe kuko ntabwo ari umuntu kanaka ubwirwa, ahubwo urabwirwa abantu bose. Hari igihe umwuka wera ansunikira kuvuga ibintu inshuro nyinshi, kandi hano hantu twerekanye igihe cya Loti, igihe cya Sodomu, n'igihe Yesu yavuzeho ibimenyetso by'igihe cya nyuma, mwami ukuza k'umwami, ibimenyetso navuze mu buryo bukomeye ku bagore, mwami bo muri iki gihe ni mwami, ndibwira yuko ari umwuka wera wavuganye nanjye kugira ngo mbwire abantu ibyo navuze, kuko ijambo ryawe mwami isunika umutima wanjye ku buryo ntabwo nashoboye kubihagarika. Hari ibiganza nka 75 byazamutse, mwami ijambo ryabakozeho, abera mwami barateranye, amahanga ari gushwanyagurika, ibimenyetso byo kuza kwe, umucyo utukura. Turabibona ukuntu abagore bitwara uyu munsi, twabigarutseho dukomeje ko abagore bakora nk'uko biravuze ko bazabigenza. Ijwi ridasobwa rya Yesu Kristo ryatuburiye ko twareba igihe cya Nowa tukagereranya n'igihe cyacu. Nuko rero tumaze kubona byose biba abagore bashobora kuba beza, abahungu b'Imana babafata, tubona ko iyo gisekuruza ariyo kizabona ukugaruka k'umwami. Umucyo utukura umyasa uratwereka yuko Yesu Kristo agiye kugaruka. Ndagusaba mwami yuko abazamuye ikiganza ndabasengera mwami kugira ngo bakire, nzi ko uri bunyumve, kandi nibyo Mana tuyire neza kugira ngo mwami isengesho rito rishobore kuba ryatuma mwene data wari waguye apfuye kugira ngo agaruke, ariko ibibero ry'umugore we mwami kugira ngo wereke abo uyu munsi ko gupfira mu byaha no makosa biteye ubwoba kurusha gupfa mu mubiri. Ntabwo umuntu yakugarura urenze umurongo uri umunyabyaha. Mwami duhe yuko buri bugingo bwazamuye ikiganza, mwami iri sengesho ndasengeye mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo mwami uvuyange umutima wabo, icyemezo cy'umutima wabo mwami, be ko batazongera kugucumuraho. Guhera uyu munsi bashingire ku Mana ihoraho no ku ijambo ryawe ry'inyamugisha, bagaburwe guhera uyu munsi n'umwuka wera, uhereye uyu munsi bayoborwe umunsi n'umunsi munsi mu nzira y'ubugingo. Data wo mu ijuru, nshobora kutazongera kubonana nabo, nshobora kutazongera kubaramutsa nkiriya no ku isi, nibwo nakifuje kubikora. Ariko ndakwinginga mwami, wumvire ugusenga. Wavuze mu butumwa bwawe bwiza ko uzumva ijuru ryanjye, akizera uwantumye afite ubugingo buhoraho, ntabwo azacirwaho iteka, azaba yavuye mu rupfu yinjiye mu bugingo. Mwami, mu buryo bwanjye bworoheje bwo kwerekana ukuri kw'Imana uyu munsi, benshi bumvise ijambo ryawe, wasezeranije yuko uzabakiza ko batazapfa, batazarimbuka. Nta muntu n'umwe wabakura mu kiganza cyawe, kandi ko uzabazura ku munsi wa nyuma, nta musatsi n'umwe wabo uzagwa hasi. Ubu rero mwami, ndagusenga nk'umugaragu wawe kandi nka mwene se wabo. Mwami, ndabakweguriye, mbeguriye mu biganza by'Imana, he kugira ikibi na kimwe kibazaho. Satani ye kuzigera abakura mu kiganza cy'Imana. Mwami na bawe n'umutungo wawe, ubu ndizera ko uzaha ubuzima burebure, nibinashoboka uzabahe mwami kwibonera ubugaruka k'umwami Yesu Kristo. Batahe bavuye hano mwami nk'ubugingo bwanesheje, babwire n'abandi kugira ngo babagezeho ukumenya agakiza. Mwami bahe byose, kuko byose mu kiganza cyawe. Data, mbigusabye mu izina rya Yesu Kristo. Mu gihe tucyunamije imitwe yacu mu kanya gato, ndibaza niba hari umuntu waba ari hano yumva ko mu gihe twari turimo dusenga hari ikintu kidasanzwe cyakozwe mu mutima. Niba wumva ko guhera uyu munsi uri bugire ubuzima bweguriwe Imana byimazeyo, ukabona yuko kuza k'umwami kwegereje, ukaba wizera ko byinavuze ari ukuri ku bijyanye uyu mucyo utukura urimo umyasa n'uburyo ibintu birimo bikoreka, ukasobanukiwe ko ari ijambo ry'umwami, kuko ari Kristo. Kandi guhera uyu mugoroba ukaba uzagendera mu buzima bwiza, urushaho kwegera Kristo, kuko isengesho mwasenze uyu munsi no kwatura kwanyu mwubitse umutwe mwazamuye gusa ikiganza muti ndabyizeye. Guhera uyu mugoroba nzagira ubuzima bunyuranye. Muzamura ikiganza, ni byiza, birahebuje. Mu by'ukuri nakavuga yuko abazamuye ikiganza bose bongeye kuzamura ikiganza bahamiriza ko ariko bimeze. Nuko rero niba utari wakabatizwa mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ubarwe ibyaha byanyu, ndayibutsa nta rindi zina munsi y'ijuru muba hagati y'abantu ryaduhaye mu bantu ngo turikirizwemo uretse izina rya Yesu Kristo. Mwibuke ko umugeni ari umwe gusa, kandi ni umugeni wa Yesu Kristo, yambaye izina rye, atwara ahawe izina rye. Niba utari wakabatizwa mu mazi menshi mu izina rya Yesu Kristo nk'umugaragu we, munyemere mbabwire ibi ngibi. Niba Imana yabahamirije ibimenyetso n'ibitangaza no mu ijambo rye yuko mbabwiza ukuri, ndabibategetse mwebwe. Ndabategetse nk'uko Pawulo yabitegetse. Niba mwarabatizwa mu mwaka wa Batista nk'uko abatijwe na Yohana Mubatiza, yarabwiye ati, ese mwahawe umwuka wera nyuma yaho mwizereye? Bati ntabwo twari tuzi ko n'umwuka wera abaho. Ati ese mwatijwe muri he zina? Barasubiza bati twabatijwe na Yohana Mubatiza muri Yorodani. Wa mugabo wabatije Yesu Kristo wari umbatizo uhebuje. Ariko Pawulo ati ntabwo gihagije, abategeka kongera kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Ibyakozwe 19:5, Pawulo aravuga ati, nubwo marayika yava mu ijuru akagwiriza ubundi butumwa butari ubwo nabwirije, avumwe. Abagalatiya 1:8, arongera asubiramo ko nabivuze ati, ntaguvuze mu pasteur se umusenyeri wase umupapa, oya, nubwo yaba ari marayika uvuye mu ijuru, yaba ari umukerubi uvuye mu ijuru akabwiriza ubundi butumwa butari ubwo nabwirije, avumwe. Nuko rero ndabategeka, ndabategetse niba utari bwakabatizwa mu izina rya Yesu Kristo, mujye amazi ahari imyambaro yategereje nimuze mubatizwe mwatura izina ry'umwami maze muzahabwa impano umwuka wera w'isezerano ryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abo umwami wacu umwami Imana yacu azahamagara ubu rero ni ibyanyu ni nahanyu gufata icyemezo o data wo mu ijuru nagerageje kwemeza abantu ariko ntabwo nabikora ntabwo wigeze ukora iby'umuntu yishakira umugabo n'umugore wagenewe ubugingo buhoraho iyo umucyo w'Imana umurikiye iyo mbuto ntakabuza izamera niba ubugingo bwagati yacu muri ngoro wa mwami ndagusaba ko mwamutu murika umucyo wawe kugira ngo muri kuri kwawe bagendere mu guca bugufi bagana aho batiriza kugira ngo batizwe mu izina ry'umwana wa mukundwa Yesu Kristo tuzi ko buri muntu wese mu byanditswe yabatijwe ndetse anongera kubatizwa abatarabatijwe mu izina rya Yesu Kristo kandi ya ntumwa ikomeye yahawe imfunguzo z'ubwami kumuza Pentecote aravuga ati mwese mwihane kandi mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ibyaha byanyu bibarirwe maze isezerano ry'umwuka wera rizaba ryanyu data rero ubiduhe rwose ko bisohora uri mugoroba ndabakweguriye ubu ngubu mwami wacu kire aya magambo mwami no gusenga ku mutima wanje mwami bigushimishe umve abana bawe ubahe ubugingo buhoraho mwamukize abagomba gukira ukize abarwayi bose kandi ubuntu bw'Imana bube kuri buri umwe muri bo kuko tubakweguriye mu izina rya Yesu mugihe tucyunamije imitwe yacu ndasaba mushiki wacu ucuranga kuri piano aze nk'inota itanu niba hari ashaka kubatizwa nubwo aza ashaka kwatura niba wizera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana ukabyizera umutima wose atari amarangamutima gusa niba ubyizeye rwose ukaba witeguye kwa kwatura kuri umunyabyaha ko utishingira ku mico myiza yawe ko wiringiye gusa umurimo yakoze ko witeye guhambwa mu izina rye mu mbatizo w'amazi kugira ngo ube urugingo rw'umwe Yesu Kristo batu mu izina rye icyumba cy'abakobwa cy'abagabo cy'ubugore kiri iburyo cy'abagabo kiri ibumoso uze ucurange indirimbo ivuga ngo ndumva umwami ahamagara uyobora indirimbo wenda aze uyobora indirimbo aze atuyobore turi maga make ubu noneho umurimo mweguriye Imana ishobora byose abakeneye kubatizwa nawe se bashaka kujya mu cyumba cy'amasengesho ngo bashake umwuka wera hari abafasha kubigisha uko mwabigenza aya magambo ndizera ko atavugiye ubusa ariko asohoze impamvu yavugiwe katuname maze dusenge kandi mukurikire aho akuri abo abayobora ndumva umucunguzi wanjye ahamagara musenge mwa banyabyaha mwe ndumva umucunguzi wanjye ahamagara ese mwumvise abamagara ubwo yazuye umuntu apfuye mu gitondo ndumva umpamagara ese abyumvise ubwo ijambo rye ryavugwaga nzajyana nawe kugera ku iherezo ry'urugendo ese ushaka kujyana nawe kugeza ku iherezo ry'urugendo Imana iguha umugisha abagabo bari muso bwanjye abagore iburyo bwanjye aho azanyobora nza mukurikira hose biravuga ngo abazera bose bazabatizwa nzamukurikira kugera ku iherezo ry'urugingo nzambukana nawe mu busitani bwe nibarushaka kujya gushaka umwuka wera mujye mu cyumba cy'iburyo bamwe muri bashiki bacu mwawuhawe mubaherekeze nzajya aho azanyobora hose urabivuga n'umutima wose ushaka kubikora ibyo byoroheje rikubwira ese ushaka kumukurikira nimurebe umucyo dukura uri muri amyasa tugeze ku iherezo ry'ibihe aho azanyobora nzamukurikira nzajyana nawe kugeza ku iherezo ry'urugendo ndumva umucunguzi wanjye ese avuga ate avugira mu ijambo rye mu mutima wawe ushaka kuza se uratumiwe wibuke ko biramutse bibaye tutari twakongera guhura uzaba umenye ko uzaba waraburiwe ndi umucunguzi wanjye ahamagati fata ikora umusaraba wawe unkurikire nzamukurikira hose bene data bashaka kubatizwa abapasiteri bamwe hano bazi badufashe muze mu cyumba hamwe kugira ngo dufashe nzajya nzamukurikira hose ese ushaka kumukurikira nzagenda nawe kugeza ku iherezo akanya gato niba mutari mwakatizwa mu mazi menshi mu izina rya Yesu Kristo ahubwo atijwe mu izina rya data twese umwana umwuka wera nta muntu n'umwe muri biya yose nta muntu n'umwe wigeze abatizwa mu izina rya data n'umwana n'umwuka wera nta muntu n'umwe wigeze abatizwa mu itorero mu myaka 300 yabanje bose babatizwaga mu izina ry'umwami Yesu Kristo kugeza ku nama y'Inikea ubwo itorero rya Gatolika yagiye kiro ya Roma yavukaga batangiye kubatiza mu izina rya data n'umwana w'umwuka wera umuntu wese wabariza amateka uzumva no kumfata amajwi wakwerekana ahantu na hamwe hari umuntu watijwe ukundi bitari mu izina rya Yesu Kristo kugeza ubwo itorero rya Gatolika ryadutse ikabihindura n'inshingano ye kugira ngo uze ubinyereke ariko ntabwo biriho umuntu wese watijwe mu mazi menshi atabatijwe mu izina rya Yesu Kristo bamutegekaga kongera kubatizwa mbere yuko mwinjira mu bwiza mwaburiwe nta kindi cyanditswe muri Bibiliya nta muntu n'umwe ugize batizwa mu izina rya Imana n'umwuka wera nk'uko batizwa uyu munsi iyo ni imyigirize y'Abagatulika Wesley na Luther babikomeje ariko biri yavuze ko ariko bizakomeza kugeza mu minsi ya nyuma ariko umuryango uzafungurwa mu gihe twambukanya itorero kugira ngo inshingano yanjye ni ukubabwira gusa umuryango urafunguye amazi arahari nta mpamvu yindi imyambaro irahari tutegeye kubatiza mu gihe gitoya niba uri wa hano utari wakabatizwa ngwino twongere turirimbe uravuga uti ndifuza kuzabikora umunsi umwe ndabura nawe ariko uwo munsi hari ubwo bitakugeraho bikaba nka mutamwita wese ntabwo ushobora ntabwo uzi niba uzabaho niba imyaka 70 ejo hari abantu bafite 15, 10, 20 bari bupfe muri iri joro ntabwo tuzi igihe tuzagenda nimwitunganye nimubikinishe mubyibuke wenda wakinisha umurimo wawe ariko ntugakinishe ubugingo bwawe wibuke ko ijwi ryanjye rizaguhamiriza rizagucira urubanza kumfata amajwi y'Imana ku munsi w'amateka mubyibuke tukiririmba twunamijije imitwe yacu mwene data Neville ngwino aho azanyobora nzamukurikira hose nzagendana nawe kugeza ku iherezo